full love, them talk to Juliana. Yeah, anataka ni mpende, ni mpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufamba designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them talk to Juliana. Yeah, anataka ni mpende, ni mpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufamba designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them talk to Juliana. Mtoto kubwaka, mtoto nanukia. Kacha mademu wanavumogopa ni paka machizi wanamuofia. Mtoto ni pesi ya kwenda ni paka ndugu zake nyewe wananichukia. Yana na poa asubuhi mchana jioni ni bingwa kubadilikia. Yeah, natoka naye daily out ilo kome so tunende chicken movie. Paparazzi wakitoni wanajua oh yeah ini newsy. Cameras, flashlights, zote zinatuangalia sisi nze. Dash dash to Lizzie, ajuni yale niko busy. I fully love them talk to Juliana. Yeah, anataka ni mpende, ni mpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them talk to Juliana. Yeah, anataka ni mpende, ni mpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love them talk to Juliana. I fell in love. Na Juliana, what if we can't, yeah, yeah. Na Tunendana, Bongo Lanyash, she got for my mama. How cheap people go insane, so sexy, she's 10 over 10. My busy the kids when the vendor to find you again and again. Tunasia chumbani, tunamkia simlen. Nika mauta, tunatoka chumbani, tunamijikoni. Nifini neshimu jirani, lasi bangini pay one. Benzi letu niko wazi wala tunagenda. Tachagua wewe kama autopenda au kama utopenda. Benzi letu liko wazi any place sisi tunakula denda. Yeah, I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka ni mpende, ni mpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka ni mpende, ni mpende sana. Yeah, mtoto anapenda kufama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana.